kunginika isizathu sokuphila njengokungekho angisakwazi nokulinda ngoba manje ngibuthwalela ubunzima Kose ngicela ungifu umoya wokulinda Ungifundise ubonga nokuphila
I am. Fuck it, keep it. Yeah. Ninguém So